shake. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make we go the place for real. A sweetie to party, to party, diggy doggo. To call it all, girl, you want more go. All the water bottles on my way. To Lagos, I go make you famous, even if they made us, Oyinbo go hate us, Tanzania to Lagos, make you Lagos, if they made us, Oyinbo go hate us,
my sweetie, sweetie. Chako kwangu maradhi, matuso none kapo kwangu simanzi. Ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi. Oyani uso none kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenogewa. Vurugu patashika, ay, punguza kidogo. Na mingine kadharika, toto suna nyelewa. Apo apo liposhika, ukiongeza kidogo.
My sweetie, sweetie.